andajimsafi.com.
Dear my first love, mimi mia babati tena.
Giddy vibes.
When I first said I love you, ukasema ni mapema. Really wanted to kiss you, ukasema tunasoma. Unakumbuka when they said kiss, ndio dawa ya homa. Then I wrote you a love letter, ukasema mina choma. Unakumbuka, ukiningoja kwa barabara limradi tuonane tu. Unakumbuka, tukidara na nyuma class, lakini hatukuwahi tu. Nilikuwa babi msoto, lakini nilikuwa na ndoto. Tukapanga unizalie watoto, ukaniacha juu ya changamoto. Dear my first love, wewe ndiye wa kwanza. Dear my first love, wewe ndiye wa kwanza. Sisi sema nimesahau hilo penzi lako. First love, wewe ndiye wa kwanza. My baby, I'll die with you. Lakini leo uko na mtu. Naona itana unawifu mama. Naona mara unapigwa munju. Nilivyo dry itani wakutu. Wanyurumie rudisha utu mama. Memories, girl you're my memories. Nilikuwa babi msoto, nilikuwa na ndoto. Tukapanga unizalie watoto, ukaniacha juu ya changamoto. Dear my first love, wewe ndiye wa kwanza.